Minister w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni alagidde abakulu mu ministry y'ebyenjigiriza okutandika okukozesa enkola za teknolojia gavumenti ze yatandikawo mu kulondoola abasomesa abibulankanya ku mirimu wakati mu okukubiriza abazadde n'abaana bonna abakwatibwako okwenyigira mu lutalo luno. Minister Janet Kataha Museveni bino abyogeredde mu maka ga Pulezidenti Nakasero abadde akulembeddemu omukolo ogw'okufulumya n'okwanjulira eggwanga ebyava mu bigezo eby'ekyomusanvu abayizi bye baatuula omwaka oguwedde. Mu mbeera y'emu, Minister Janet Kataha Museveni asinzidde wano n'alagira omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyenjigiriza okunoonyereza ku bitongole by'obwannannyini ebitunda empapula ez'ebigezo nga bigenda byeyongera nti kuba bikoze kinene nnyo mu kwonoona okusoma kw'abayizi.